impilo inecwecwe elincane lokhu lithi angazi. Lelokhu lifika, lithi malifika lingcozula ukholo lwakho kancane kancane. Lawo mabhampi, imhuzuko, iyingcindezi nokudonseka namatshe impilo esishaya ngawo, konke kunendlela okusenza ukuba amehlo singawabhekisi kuJesu. Kunalokho siwathi njo eyinkingeni esibhene nazo eyiseduze. Angikubingelele, kuphinde ngikwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Nakanjani nawe usuke wabhekana nalokho? Angithi, nakanjani uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ukuthanda ngokwanele, ongakho wathumela uJesu ukuzokufela. Kodwa impilo inzima. Ngolunye usuku uthola ukuthi kumahla, akubeke ngisho unyawo ngelinye ilanga, kube udaka, uthi uyalibeka unyawo lushelele, kwesinye isikhathi kube isilingo esisho ukuqeda nya. Konke lokho kuza kuwe ngenhloso yokuketula kususa amehlo ukuba ungabe usabheka ubuka uthando kaNkulunkulu olumangalisayo empilweni yakho. Bese kuyisikhathi sokuma kancane lesi, ubuyisela amehlo akho ekubukeni uNkulunkulu. Okwethu, uvumele uNkulunkulu umoya ongcwele asibhekise kuye. Amahubo 103 verse 11 no-12. Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi iphambeko zethu. Lukhulu kangakanani uthando kaNkulunkulu olungenakuzanyazanyiswa empilweni yakho na? Ngisho ukuthi luphakeme njengamazulu. Uma usuka kulo mhlaba uhubele phezulu ngesiphuphutheki, ngesikhathi uqhubeka ubheke phezulu, soze wafika ekugcineni kokuphakama kwamazulu. Indlela leyo kanye aphakeme ngayo. Yona ndlela leyo uthando lwakhe olukhulu ngayo kuwena, sihlobo sami. Umbuzo uthi, useyiguduze zakude kangakanani izono zakho neziphambeko zakho ezimbi na? Mangase ngithi kuwe, awuhambe ubheke empumalanga, ebese mina ngibheke entshonalanga, ngizongitshela ukuthi siyoke siphinde sihlangane yini. Noma ngabe impilo ikujitshela ngani, kodwa ungalokothi uba ulahlekelwe ukuqhubeka ubone ukuthi uthando lukaNkulunkulu olungaqaleki lunjani ngawe. Ungalokothi ukhohlwe inani elikhulu elibuhlungu alikhokhela ukuze agudluze izono zakho zibe kude nawe, futhi wayigudluza ngokwezinga lokuthi zingaphinde ilokothe zibe seduze nawe. Angisho ukuthi uyathandwa, uthanda ngokungakalekiyo, uthethelelwe ngokuphelele ngoJesu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.